poquito más a una changaña en el lose control. Give me some more, give me some love. Una yunipata mfana ya ni show show. Napata raya sana ukinikumbatia, wanifikisha raka kama bombadia. Ah, naingangania, ata kilimani unaichenjigia. Ni mwili kwa chuma, gonga gonga upaswe kichuma. Leo, hakuna kujibana.
Washa, washa, washa.
Mo, yeah. Minataka tena.
Washa, washa, washa.
Yani leo, hakuna kujibana.
Washa, washa, washa.
Oh, yeah. Minataka tena.
Washa, washa, washa.
There for you, baby, there for you, baby, there for you. And I know you'll be there for me, baby, there for me, baby, there for me. Yeah. Take it, take it, umeniteka. Nichoka kitandani nilaze kwenye mkeka. Yeah, kama maji nachoteka. Dragon queen kipo tabo na bebeka. Oh yeah. Anataka ni sasa mbue sasa. Sasa angu. Na nataka ni mpakulie papa. Nacha. Hakuna kujibana.
Washa, washa, washa.
Mo, yeah. Minataka tena.
Washa, washa, washa.
Yani leo. Hakuna kujibana.
Washa, washa.